我 made it.
Ile price yesterday, so ya today. Me panda baby, so far away.
Ile price yesterday, so ya today. Me panda baby, so far away.
Call me Black Pablo, Pablo. Nusu mtu kwa mipango. Na vuzi kimbiza njaro. Na double easy hustle.
Fanya unipato gawe mkate una plan B. Kana ujikate uliwe matwa rip CV.
If we could just be the fight. Price it for high. To see mami ya tukai. Just to Dubai.
Mile na yumba rorumba na bebe. Na wachanganya wachumba ya nizege. Utachunda ule pumba kwa debe. Kawadanganye mapunda wewege.
Ile price yesterday, so ya today. Me panda baby, so far away.
Ile price yesterday, so ya today. Me panda baby, so far away.
Ile price yesterday, so ya today. Me panda baby, so far away.
Ile price yesterday, so ya today. Me panda baby, so far away.
Ile price yesterday, so ya today. Upon the baby so far.
Alhamdulillah, stiji woman mekwa chuma shosho. Na haikatai hata mkinuna hapa kuna utoto. Sifai na swezi buma nisha chuma dodo. Sinyongi tai na natuna kanyuma na popo. Au dojo la mta don't play with me wacheza loto. Na snaga be chaki nonge nafti funga kopo.
Au vuni usichopanda guy. Au dumi vipi chanda udai.
Imagine that. Nekeza kwenye asset mambo ya liability ya nini. Nekeza kwenye ardhi najua mwenyeza umbi nyingine. Imagine leo na noa V8 alafu kesho na crush machine. Kutopata unachotaka uwe ni bati saa zingine. Tajiri ya kose kauli ya maskini haina uzito. Na kesho itokei hadi jana yende likizo.
Ukivuka home mikono tu
lazima kunange mwen tatizo.
Kibeba zawani
napokolo kwa shangwe na vifijo.
Ile price yesterday, so ya today. Mepanda baby, so far away.
Ile price yesterday, so ya today. Me panda baby, so far away.
Price yesterday, so ya today. Me panda baby, so far away.
Price yesterday, so ya today. Me panda baby, so far away.
Nisha toka kirudi panchawe medoda. Me ina chapter number moja. Athaminiki kama afya kabla ugonjwa. Mesi shiki na nasonga.
Majabu ya ki big time, asichuji kamani fresh. Mkiongo anajua maesabu ya chafuti thamani ya X. Yendo designer, pasuti ya nivishi vest. E mungu nepushe na groupies na zushu nye roo nye pesi.
Ile price yesterday, so ya today. Me panda baby, so far away.
Ile price yesterday, so ya today. Me panda baby, so far away.
Ile price yesterday, so ya today. Me panda baby, so far away.
Ile price yesterday, so ya today. Me panda baby, so far away.